vani manno.
Pastor P, respect man.
Harumu no muhura kakurutira bandi akaguhumanya kagutega matwi yaguhuru kundo ikagumutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Harumu no muhusa bikaba nk'ubufindo byaba mahire mukibanira. Haruwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura waya agacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wasokongeje urukundo maze nshira inyota
ibyo ndabigukundira.
Wameneye ibanga wari warahisha abandi
ibyo ndabigukundira.
Iyi leta yamye urukundo
ibyo ndabigukundira.
Wameneye ibanga abandi batazi
ndabigukundira.
Niduhuze imigambi gusa duhuze uko imitima itera uwanjye mu wawe teranikirize. Niduhuze amabanga gusa nubwo dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze no kumusaba kunyuzuza urabyemera none nduzuye. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura waya agacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wasokongeje urukundo maze nshira inyota
ndabigukundira.
Wameneye ibanga wari warahisha abandi
ibyo ndabigukundira.
Iyi leta yamye urukundo